kunzima kodwa sengena babele bahlanye banomona bayazi ake kuzosikhona make hamba no Jesu wami ngazi uyithemba lami wazi ikusasa lami awukishi indlela zami Nkosi Somandla Nkosi Somandla Nkosi Somandla mina ngiyabonga mina ngiyabonga mina ngiyabonga mina ngiyabonga
Wilela.